ngikhathele manje, ngono ngiphumele phandle. Kanti ngoba nini ngidlala wena, nokulwa kudeli kugcina wena. Noma ungahamba uyefuna omunye, noma ungangishiyi uyothola omunye. Mina ngikhathele manje, oh. Hamba uyefuna omunye, noma ungahamba uyothola omunye. Wazombula inhliziyo, hamba uyofuna omunye, noma ungahamba uyothola omunye. Ungulula inhliziyo, sengikhathele nguwe lokhu ngithele induku. Sengikhathele nguwe lokhu ngusebusuku dali. Sengikhathele nguwe lokhu banokuku baby. Thank you.